uzi murimo mamu nge sombi somuli no si warakera ke jina kutakise benone abuziki ngubive mgo mamu mchinya uzi murimo mamu nge sombi somuli no si Lagera che ci nacuta chi se benone abusi chi ingubibemo wahawa marasoni woga wahawa gachizani wakafata ufisu uzima ya guhaye benone Abuzi kingu vive mo Wahawa marasoni woka Wahawa gakizani wakafata Ufisu uzima ya guhaye Benone Abuzi kingu vive mo Kiza mazuro koke Emera wihanu onu uzima Emeru bugingo butaso shira Wibere mumahoro yumukiza oho Emera gakiza mazuro koke Emera wihanu onu uzima Emeru bugingo butaso shira Wibere mumahoro yumukiza oho Manurio nubiereke Manurio winukore kugira Yeah.